sweats for my baby. Sweat for my heart.
Principal KD.
Hey, yo, KD.
Now, Moon, please.
Oh,
it's
yeah, it's
from DJ Drex. It's a mini punch, baby. Sebe wala kuchi takari we promotion. Iwe promotion. It's a mini punch, baby.
Kuno mupepi mami Nefo kwishi vana chimbusa ni vani Sheichi chite mwiko nangushani Alanga echo ni chile seko ani Dava nkaribu konde wapo vaso Love ili yanga kuninvesa kaso Na mapresa ninze na yoyose kuiva lako I need more this please kukanyapo Ndiwe pila iwe ya family yato Na muende tingari la wama kumbu wa wanzatu No wanda wotanga la swama shota panopatu Wakonga lifestyle noti tena vintu vatu
Sime jipanchicho baby
Mosale buku, tila lumanda mixi na kuku Sineza siva kutilavu wapa iliso Niso time wapa nisina lisivako Mateke tuni ya uko master brandi Kataimo kaendi ya uko master brandi Lelo naishi wa mwana kashiribalo Kasi ndiye mwene tima wa mila talo Ukankara na we uko nda pambalo Lolo place ya ipake brandi utaba ukali Nyade umfakati kwa aliva lavu Kansefe kuyo mfika sana filavu
Sipa nchicho baby
Buna
easy kupeza uko konda molite na mufizi bambiri wetu peza vati kondela mafizi bali pose na mafoni yose kukupanga busy thank god suri palija jai sinifunda kukuluza nza kusungiri la jai tipa mosi tirifraye monga ya viri makaitu nangaza pwele la party wako mbali side six patient space imwelelo na purify njie love nenzo funda soa na siliza may god bless this day we met dawa lelo pano sili chita na regret
sebe nipanchicho baby
DJ Drex, but them thing you know, sir.
We control the sound.
ZambianMusicSite.com.
Love Drex Beats.